Gomhla liduma isu lituma izulu
nonyazi lusabeka
namazulwandle emakhulu
ecishukungi kwinya
mina ngiswa mazwi
ngiswa
ngiswa mazwi kaJesu
ethi ungesabi qha
mina ngingeze
ngingeze
ngikushiye
qha
Ushilo watameke angeka ngishiye angishiye
ngeqa angingedwa
Jesu wangifela
wangifela eGolgotha
yena wathushwa
wahlushwa ngenxa yami
wavulwa khona umtho
wavulwa khona umtho sono sa
manje ungilungisele
indawo
ungilungisele
indawo
esihlalweni sakhe
esihlalweni sakhe
ohlala naye njalo
ohlala
naye
njalo
njalo
qha angingedwa
mina angingedwa
qha
Wathi
angeke angishiye
qha
angingedwa
noma kuvela
lukulingwa nosisi olukhulu
noma udangela umoya
noma udangela umoya
Shiva
isihlobo
uJesu nami njalo
uJesu
nami
njalo
ngino
kuthula ngaye
uJesu shilo
ushilo
ushilo
angeke angishiye
uJesu
angingedwa
Ushilo
angeke angishiye
uJesu